Abaka ba parliament abatula ko kachiko ka parliament akebinjigiriza baunikiride bwe bakizudde nti government tetaddewo nsimbi za kuongeza mtala gwa basomesa abamasomo ga ati mumbalira ya ministry ebyenjigiriza eyo mwaka gwe byensimbi ogujja bino byasanguziddwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako Joyce Moriko Kaducu bw'abadde alabiseeko mu kachiko kano kukanjulira embalira ya ministry eno eyo mwaka gwe byensimbi ogujja asinziira mu kachiko kano minisita Kaducu akawangamudde nga bwe watali nsimbi zonna ziteredwa mu mbalirira eno za kuongeza musala gwa basomesa ba masomo ga arti wadenga ataba basomesa bano bali basubizibwa ncho kunsonga yo kuongeza musala gwabwe ejja kukolebwa kwa mumalirire eno kati minister Kaducu asabye babaka abatula ku kachiko kana bibuzo kunsonga eno babyolekeza ministry of nanzi bakubakoze ba government kikubanga yali yasubiza basomesa anti omusala gwabwe gwa kuongezebwa mu mwaka gwa byensimbi ogujja